Siyabulela umoya wokuziqoqosha, sele intshaba zethu sizibona zisixhawula izandla zihleka kunye nathi. Phakathi kwesingazazi intshaba, sikhona siyazibona siyazazi nazi siphithizela phakathi kwethu, kodwa sibulela umoya wokuzinqanda nokuzithoba sithule singathethi, sele umoya wokuthetha usiza sikwazi ukuwukhalimela ngenxamandla esiwanikwayo mhlawumbi uThixo, sithule singathethi. Sele begqibile bona uba basibetha ngento iphindiwe, asazi into, sibe sisazi uba siyabazi, bona bengazi uba siyabazi, sithule singathethi. Siyawubulela lo moya, sele zisixhawula zihleka nathi, zithandaza nathi, zilila nathi, sizibona ziphithizela phakathi kwethu iintshaba zethu, sithule singathethi, sizinqande siziqoqoshe, sele isikhiba sifuna ukukhula sikwazi ukusikhalimela. Sele umoya wokuthetha nesimilo umsindo ufuna uphuncuka, ngoba abantu bahleka nathi, zingcuka ziphakathi kwethu, zombetha wokugusha amafele, sithule singathethi. Siyawubulela lo moya, siyawubulela lo moya. Hayi wonke umntu uyakwazi ukuyenza loo nto, bambi abakwazi ukuzibamba, bambi bayawuphuncula umsindo bayathetha, kodwa thina siyawubulela umoya wokuthula singathethi. Sele ziphakathi kwethu zithintshana, kuyawuthethubeni.